Yeah.
ZWAP.com.
Mastermind. Being your host on Radio Hoobits. Introducing Buto Yakuma.
Hey, your 40 James Sonagacha. Tunamupiti monga na misha. Ukali ulipo noti kupisa. Mfuna kuniti ya limba kupisha. Ntua malaba mbuto nigesha. Noti kusonjera na buropesha. Tikali wose mpaka kuchesha. Kemu yopenda pa na burochisa. Mbuto kufoka wakali batisa. Imwe wambinga mabosa mula imwe na kwa ativa kali. Batu kufika pano na fika. Yama wandi patani. Sondo pola malaini limbi. Ninebo shoti patani. Shilo ishiku ndapa kwa tilapa wama atani. Woti monga ni giza. Fly monga ni diza. Ukali unakali pisa. Levo inatali mpisa. Wosa ni kati. Tani kalula pani noti tonga ni chipata mfeda pointu kuchida sata wakalubisha baba nyamata.
It's true, man. Speaking about skills, man, so many rappers in the hood are being struggling trying to get a hit. You know, this is what we are doing. This rapper is getting it. Let's go.
Buzi ni mchango, nikavoka ni mkango. Zakuluma chokako, nikakuya ningachole ni mbambo. Mabiti ndine lambo, unaplesha ndiwe lango. Wanya maxi nili mkoko, napenta meso ya limukoko. Ndine handi isho ni chongo, nina mabazi na koma loko. Nikalivo yamba hiyo ni tionko, bolo ni zonde hivyo ni vako. Sinivimbele ni ndine zoko, ndine mpunzi zimpasi de choko. Ndine tembe mpasi de ngoko, ndatira juni papasi de soko. Ni kupaka ise ni mkule, tapanya mabiti ngise ni mkule. Mukachirivana ise ni mkule, mbute ningade ise ni mpue. Kulapu iseni mutule. Jumba pa biti iseni muchule. Bifi ni bato iseni mupube. Rapu ni jinja iseni mulule. Nkagwira biti nesini mapema. Voku ya vjambo masini vipema. Yesi nkushire bwe noti kapena. Mafoto kopaza oba niko pela. Makingzi muyopo oba niko tela. Nkamba malapu iwecho sapo tena. Tione tilapu mwekamuzi sera. Manale sopaya nesini mamvera.
Yeah, it's true, man. It's not always about twisting freestyles and having metaphors, but it's having something to say. And this rapper's got it all. I think it's gonna get them. Let's go. Yo.
Vesi yengene na power. Batakafu ni rapa jichawa. Funza Muhammad papa na awa. Tuna nide weneze mutawa. Nima baby valila shawa. Tima kose valila nshawa. Hufiti nezo funa maawa. Kumbira awa vaya motawa. Ni zande mu sande. Mumande mu zonde. Muponte mu sonte. Nina pisto ni mitonte. Muvote mu safote. Valiko mankote. Analeko vika. Ushariko tangote. Yesha no kulanda landa pava landa. Kwa tiva na musonda vali landa. Pariva na malanda chimune bible landa pari laza la tatari wafironda kulanda pari mbuta tari landa pari fya kumanda Rudo na wa mafia soko na Natasha Miami vana pesha EOJ na woka vayamba ni soka laji na baba kwa kwesa nka papa mbuto kampani mulizika na kepo.
It's a Hoobits production. Still murder them.
Yo Sparky Mr. Samuel Wakushanga Erumitea Gabino Gabino
ZWAP.com
Exclusive from Hoobits Production.